chama ya ODM, lazima tukubali iko shida. Iko shida na uongozi, paka ukae chini uache urongo. Sisi tukiwa tumesimama hapa, tumekuwa kwa chama ya ODM kwa muda mrefu. Sisi tumepigia Raila Amolo Odinga kura kwa muda mrefu. Uwezi kuja mkutano kama huu utangaze Nabii Nabuye, alafu ruke uende hapo Kakamega utangaze Barasa. Unafanya nani mjinga wewe?
Na mimi nataka niambie Oburu Odinga. Oburu Odinga, I want to tell you three things. Number one, we were very loyal to Raila Amolo Odinga. But please, he worked for our loyalty. He respected our loyalty. But please note, our loyalty is not transferable.
Na sisi tutakaa katika ODM. Lakini nikiona yale inaendelea kwa ODM, na mimi nimekuwa karibu sana na mheshimiwa marehemu Raila Amolo Odinga, na usinika sana nikiona wale mambo ya pesa imeharibu viongozi. Viongozi anaenda hapa, anaongea jambo lingine, akisoka hapa kwa sababu amepewa pesa, kichwa imechanganyika.